bano betukola nabo bano tebakubika nsiri tebakubika mpeo tukulama nabo wano muzibya nabo wano naye tebamanyi nambayo tebakulaba nawo bino ebyaleero njagala mubiwulire abataliwo banagula mawulire ab'emikwano ne bano obubuyita nabo abakuli ku lusegere batunulire mu maaso baba bakusuuta wano buli kiro ku kisawo ky'obakusitulirako oliba tokirina tolibalabako kyekyabaleeta tebakirabako ne bwe biritabuka tolibalabako balikulekawo omumuka kuliko n'olw'amaaso gwe gwe galiko ne batuli okumpi bano betukola nabo bano betukola nabo bano tebakubika nsiri tebakubika mpewo tukulaba nabo wano muzibya nabo wano naye tebamanyi nambayo tebakulaba nawo betukola nabo bano betukola nabo bano tebakubika nsiri tebakubika mpewo tukulaba nabo wano muzibya nabo wano naye tebamanyi nambayo tebakulaba nawo wano bakulunda nga oli we baba baliwo mu buliwo na buli buliwo naye buli kyanga tolina kulaba baliwo muli ebiriwo mu bimalewo bakuyita chairman chairman salambawe naye tobamalirayo tobalaga buli kamuwerekereyo togoba mikwano naye yawulamu kuba balinga mumwa gwa wansi bwe kuwaga banne nti tunywa ebyokya ate olubiraba nga kutolokawo betukola nabo bano betukola nabo bano tebakubika nsiri tebakubika mpewo tukulaba nabo wano muzibya nabo wano naye tebamanyi nambayo tebakulaba nawo sasanga bagamalawo basusiba menvu basusiba menvu egalibulawo tebaliberawo tobagoba naye buli lwe baseka ng'obasengeka obasika bwe bamala okusomoka nga bakusindika bakabuka bwe birikyuka oliraba bwe bawenjuka bulayi mu kibiri ge yabaleka kati yakenkuka baramakarugahara bakahika bamutambika bamwe tukeesha nabo bakahika bahinduka tobagoba naye buli lwe baseka ng'obasengeka obasika bwe bamala okusomoka nga bakusindika bakabuka bwe birikyuka oliraba bwe bawenjuka bulayi mu kibiri ge yabaleka kati yakenkuka baramakarugahara bakahika bamutambika bamwe tukeesha nabo bakahika bahinduka.